Yeah, I know that's far less limited, nigga. Peggy, Zungu, yeah. London plus Europe, what a bummer. Yeah, na Angel Mario. Yeah, twist bila wewe siwezi cry. Nipo true baby, no me lie. Na kufuta machozi, usi cry. Mere wako, yani till I die. Sipende kuona hiyo kitu natokea. Nili kuku stress kukweli nilikosea. Peke yangu misi wezi kuwapea. Niko na penda dhati na itaji kukugea. Soka mara joki, soka mara posi. Baby, nipo serious. Yeah, peke yangu mikosi na hisi na rusty. Baby, nipo serious. Wara pacha wa mia, mungine wa mia. Kama mimi wako, sine fiche na mia. Makosa na mbia, bombo kwa. Nidumisha ya penzi yako.
Machozo liyo nipa nizame.
Kichwa na waza waza, mawaza ipo mingi. Paka kichwa na ichakaza. Mana niki wapo dingi na wendo mother. Hayo yesha pita, mama sita ataku waza. Shika break, washa feni. Skiza, yeah. Mina panda juu, mina shika moyo too. What you gonna do? Imba, yeah. Penzi letu lipo safari. Yeah, kufika malengo tuwe tayari. Kosa kidogo upo tayari. I don't wanna let you go to figure ahadi. Wero pacha wa mia, wengine wa mbia. Kama mimi wako, sini feature na mia. Makosa na mbia, bombo fly. Nidumisha ya penzi yako.
Chuzo liyo nipa nizame.
Tulia na kuzimia.
Yeah, I see you. Big on the five, nigga. Nobody vibes, nigga. Oh boy, my nigga. Angel Mary. Do it. Yeah. I know the style is Peggy. I'm down to pass the Europe.
Make a touch.